Kama me uza bandari yetu, mseme twelewe, hata kidogo tupeni chetu, nasi tulewe, mana ukukwetu bado masikini. Wajuku zetu watarithi nini? Kama me uza bandari yetu, mseme twelewe, hata kidogo tupeni chetu, nasi tulewe, mana ukukwetu bado masikini.
Yeah.